ichi nichalo Mundu wali ensafa ni kose kila
Let's go, let's go, run it
Si ufani kulila You are beautiful, don't let anybody turn you down Vasiye wakambe, you don't have to worry They will understand you e muntu chabe na iwe Don't have to impress nobody, just be yourself. You gotta do what you do and focus.
Mawala, munga ni
mwezi. Munga ni mwezi.
Umashaina, munga nyenyezi. Umawala, munga ni mwezi. Umashaina, munga nyenyezi. Munga ni mwezi.
Beba funa, patiba sakuchinge kuvintu veufuna Rule number one ni mulungu pasogolo Ambones pasogolo na ule muku magoro Don't cry mama ulimusuma God's time ima pela mami uibilima Iyo jobu fire boy hika monika Bonse benzo setenso nishika monika Haso hadosa zirekelela Vamushe vima pwera ukavipemperera Tie tie muntu wanga fokasi Voko pa mic volume kuma speakasi
Umashaina munga nyenyezi Umawala munga ni mwezi Umashaina munga nyenyezi Munga ni mwezi
Bonse benzo seka palas no bwera kudiamo Makelo benzo kana no funo kuvipwezamo Benzo kamba ni warwanda baja no bwera kumuamo Ukazibiri vamo vintu vima nkazikika One day nawe kaza kabalika Vizaka chitika vintu venzo kano chitika Kulipe na vopibo zambo choma mo mapima Don't cry mama ulimusuma God's time ima pwela mami uibilima Iyo jobu fire boy hika monika Bonse benzo second son nishika monika
Umawala munga ni mwezi Umashaina munga nyenyezi Umawala munga ni mwezi Umashaina munga nyenyezi Munga ni mwezi
On the beat, Lauda, Chichi Ice, it's a big company. Managers Henry, salute. Yo, yo, young D fellas.